Albarka tegal. Dume woni ainihin hepki albarka bo tanoye non dun wangin dere yonki meden e dangantaka men. A hebi albarka daga tagudo do eles. A hebi albarka daga jomirawo tagudo do eles. Zabura temele esapo ejoy esapo ejoy. Wodi kalmaji goddi e alama dun waddi di gam do eles. Bo e fellere imanaku Krista. Dun wondi bone dun fama. Ainihin ma'ana maji gotun der kalmaji din hanjun yite albarka. Asali kalmawol ngol wurtake daga Hellenian Makarions gol Yesu hudin der anda dun hudu bahaire. Wakkati mowi'i albarka e shokube ruhu gam lamu dow dum mabbe. Matthew 5:30. Tun asali Hellenian ko'en be don huda e walde den fellere holluki sewu. Amma Yesu rokki ma'ana majun luggudun e ruhaniya hepti barka don holla neddo don nana beldun e helwata gam hebi ta goma shi dum musamman daga jomirawo ta memuki mako e ruhaniya albarka dum hunde de dun hebata bo dun henda e jomirawo bonde timmata hunde kaidininde do albarka sedda dun kebir dun kedirta sedda dun kendirta e wobbe sedda dun kendirta e wobbe non dun don beddamba daukaka dun hanjun wodi dalila hanjun woni dalila ko wadi walde albarka gol wodi maana luggudun der imanaku krista ko tokkube e tarihi Hellenian ko'en e nani be don huda e mare fellere hollutuki gunkiji mabbe ko be koshi e wala ko wanni ko e kalubale yonki bi adam bashoku ko maide amma deftere seninde wolwi haka sinon alheri jomirawo e tagoma shimako dun don hebo e kowa omtudo bernde mun to mako jomirawo don rokka albarka ga jabudo fu ko mo wadani goto fu mo wawai wadanki ko moye gardoto mako jude e omti amma dun sadai jomirawo hebbina jungo garando mo e jude mabbide goto der nanobe en mo hendani en barkaji goddi to marbe tegal be mo wi'i hambe goni mabbitirbe hebki albarka jomirawo albarka e gorko e debbo gadube ka holluki yiddo e hakki lanki bawo dudadu bangal timmi albarka to bangabe gadobe muamala e der alheri e ladabi no be gadanta soba en mabbe albarka to ngadobe seyo gam non don bedda sembe bernde albarka e burbe yikki robe mu'en ko worbe mu'en do kowa be kebbini alqawal tegal hartir morde albarka e be yebtata tegal e bandirabe mabbe bo wuro mabbe warti na e dun nanta halaji feureba albarka e gorko e debbo jadobe fellere do'are e be jangida wolde e be ngada do'are e matsayi iyalu albarka e bangabe maunimbe gonga e muamala mabbitojun gam wala bangal popowal to wala non albarka e bangabe famtube wiki rikici hodume dum wawai fistaki e wallutuki jomirawo albarka e bangabe chalibe dalki shedan nasta shaka mabbe amma e be kuda e jomirawo gam jamal dun hebay min e TWR Nigeria ko Homre 8 Homre 9 go.